Say hello.
Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa.
Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa. Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa. Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa.
N'oyo nje musigwe mulaba nakyagela kumalira natambula nasanga yekyala kipatrisha nakigamba nkusiimye. N'oyo Trisha namuddamu nti nange nkusiimye natulondola nakutwe anjule kusando ntwale.
Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa. Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa.
N'oyo gye musigwe mulaba yatambula mpola mpola okumakya nagenda nga noonya omuwala omulungi asinga era bwe yalaba oyo Trisha n'agamba nfunye kimyula tugende nkutwale waffe ofumbe toke walala.
Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa. Obufumbo buno busanyusa nnyo butuletedde okusanyuka atalina mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa.
Atalina mubeezi
ofiirwa nnyo
nyawe.
Obufumbo bwa kitiibwa
atalina
ofiirwa
nnyo kato
kato
gwe tolina mubeezi banange ofiirwa nnyo mama ne Eriya tolina mubeezi banange ofiirwa nnyo Eriya nange sirina mubeezi banange nfiirwa nnyo mama watalina
mubeezi ofiirwa nnyo obufumbo bwa kitiibwa.
Kampulira akalulu akalulu k'abatalina babeezi. Akalulu.